kuza ichindo bongo nankoze sitana mu bantu ulijongoza ichindo bongo nankoze sitana mu bantu ningo mulalu agute soli era mpulira nini kikyamu ku mutwe ana yabange kikutobudde kiri butatinze nange nsanyuke ziba nsimbi zitera kufayo tekuba kimanyi nti ezo zanneegaana ebuma mulwadde aweranjiya genda waddokita bunzijanjabe ana yabange sina kirwadde ekinnuma kya mukwano ngokka leero mmeega ekindese gyoli olwaliro njagadde tuteese tugende wange ofuuke mukyala ofumbe nga nange bwendya ameega 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 kulwomukaaga tugende ameega 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 kulwomukaaga tugende munange bwe mba nnyimba ameega ameega kulwomukaaga tugende meega ze mba nkulaba ameega ameega kulwomukaaga tugende ameega 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 kulwomukaaga tugende wano ninga talina namukka era mpulira nga mpiwuse muli ate feesi eyalinga feeza yonna efuuse gyoli nti ya mufu bwe mba ntya ti mpulira ndalaka nzenna ndi wano ninga talina namukka era mpulira nga mpiwuse muli ate feesi eyalinga feeza yonna efuuse gyoli nti ya mufu emba ndya nti mpulira ndagaya n'emmere n'engwako abaliwo kabaseke ne bwe mba ku siteje ng'oba nnyimba endonga endekawo nze n'enkuba embogo ekimpula kityo bye birooza enfaafa ebinzijira nga nneebasa ekiro ky'oba mmeega olinayo essajja erikooliko ate nga linniki nze ng'omwavu sijja kuvuganya n'alagawa munnange ennyamba ameega 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 kulwomukaaga tugende ameega 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 kulwomukaaga tugende munnange nze nga ntegese ameega ameega kulwomukaaga tugende ne taata gy'ali alinze ameega ameega kulwomukaaga tugende ne maama gy'ali musanyufu ameega ameega kulwomukaaga tugende kasimata kutiisa ameega ameega kulwomukaaga tugende ejja mmuleka ameega ameega kulwomukaaga tugende bulumaana bwobulinga bulwadde bwe mbeekeeyo ne mpubaalirira ng'ate nkiraba waliwo bannange abalinawo ne nsaalirwa okufa otulo otubula ng'ate erudda waliyo abeewaana nga nze bwe mpulira labayo mmeega bwe nsula ku jjeke nga n'ebisenge tebyatuuka nnyo ojjira maama ne tubeera babiri tulwanyise bali abansaaliza okufa okubeera nti tokitya maama obwavu bubeerawo ne bukoma naye nze bwe mba mpakasa mbeera nkakasa kijye bulijja obugagga gye buli obasse ekyo nja kufuba nnyo 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 takula obululu miliyoni nfune nga naye ekikulu tugende wange ofumbe nga nange bwe ndya ameega 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 kulwomukaaga tugende ameega 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 kulwomukaaga tugende munnange nze nga ndaaga ameega ameega kulwomukaaga tugende mbiriza leero nsanyuse ameega ameega kulwomukaaga tugende ameega 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 kulwomukaaga tugende chimanyi sichikolangako kana yekuluno bane mega nabamuvuganya bamwisonyiwe muri obafiri na ini kwata bakwate ajye bantuge banditire balabe giga yennungi okuva wansi wano abakyala abasingako tebagiterera tuke sitera kuyimba nga baana bakyala era nkimanyi sikikolangako kana yekuluno bane mega n'abamuvuganya bamwesonyiwe muri oba firine nekwata bakwate bajje bantuge banittire balabe sigaye ennungi okuva wansi wano abakyala abasingako tebagiterera tuke ku kiwato mu makkati wali awo walinga webakomoloba watereera gwe oyina kawesiti ekammalamu nengwirira amatu ate ebbeere liringa ekitutu ekitutunuka ngate ddala kito tuke ku nsingo oba ddunda yagikola ate yalangajjirira eyo fesi sijogerere abasinga obungi bonna bagitongoza wabawo okukula n'obeera kintuntu ana yatono yatuukirira ye amega 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 kulwomukaga tugende amega 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 kulwomukaga tugende tulira nze nambugumi amega amega kulwomukaga tugende simba nze nga ncamusi amega amega kulwomukaga tugende tulira nze nacumusi amega amega yali alinze amega amega kulomukaga tugende ne mama yali musanyufu amega amega kulomukaga tugende bambeera ng'omusibe gwe basalidde ate nga bwakufa okulwawo okulaba mbeera ng'omusibe gwe basalidde ate nga bwakufa bwembeera eyo nga tuli safaari ebirozo bizigira naye nga bya kito kyoba mmega olire sabbaani nasanga yakwemugonya dda bwe mba ku siteegi nga nnyimba luyimba awo wetabuukira era werukoma olwo n'abantu babeera bajja kunyiiga abasasudde ssente nenkola ebifu oba olusinze nkwata ne mmotoka kyo nenjireka ng'eri awo wakati tuukeewo oli era mmale nakulaba nti tewali musajja ye tuuke woli era mmale nakkakasa nti tewali musajja gwe ndabye lwaki odaaza abantu enfaafa n'abatamanya bwe twayagalana era bange n'afuuka kayibuli bwe bagamba ayogera nga tasiriikirira kaŋŋende wange viire mmega asalewo mu mutima alabe waba asimbye ekyo kinaaba kikuuno kubanga ntegese mmuwa birungi byokka amega 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 kulumukaga tugende amega 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 kulumukaga tugende nange zenga ntegese amega amega kulumukaga tugende zenga mbugumye amega amega kulumukaga tugende taata gyali alinze amega amega kulumukaga tugende mama gyali musanyufu amega amega kulumukaga tugende kasula ajja kusanyuka amega amega kulumukaga tugende munange gyendi ntudde amega amega kulumukaga tugende nega gyendi nninze amega amega kulumukaga tugende amega 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 kulumukaga tugende.